my best friends. My best friend.
Double happened this time.
Yeah. We used to be no more friends kwa miaka kadhaa. Kabla siku sona jina kuleta kizaza. Ukaribu kazidi, tukawa kama best friends. Hata kitimba usiku, wazazi wake wa complain. Tukajiwana vyema nje ndani, nje ndani. Na vile kipindi hicho, tukishi majirani. Anompaka her favorite food. Na kipi nikifanya kina mwondolea mood. Anompaka favorite color. Favorite movie mbaka steady ya kulala. Nikiwa olevo, yeye alikuwa high school. Wala siku toraji po siku ata kwa maibu. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema.
Yeah, yo hata nikifumba macho minajua na vyo nukia. Harufu ya perfume zake na nguo anazotupia. Cause penzi letu kitambwa tujanza juzi. Tulipenda Cartoon Network, Tom and Jerry na Scooby. Enzi za Yondo Sister na Diplo Dybala. Penzi letu hadi sasa cheki bado liko imara. I was a sober guy, akasema niko kifala. So akani ruso tungila, akasema mwiko sigara. And now we happy baby, a dream man is here. Shampa moyo wangu uchome with the burning spear. Ntaikata dunia, tugawane hemisphere. Sipindishi maneno, every word I'm saying is clear.
I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema.
Mawifi zake alisha chezaga nao tangu totone. So she know them better. Wakumtatiza Simone. Yendo wa kwanza takujua siku naenda jandoni. Cause she's my best friend, girlfriend, partner and homie. Baby, peke yako unanijuaga kiundani. Tunaweza kucheza taki baba baba ukubwani.
Tulisha cheza kombolela kujificha vichakani. Mbaka leo watu wazibo mekuwe wangu bobani. First time to make love was a very long day. Tulivyo anza kama utani doze doze. Leo my pens moto moto and everything is okay. Kama dekula yamini, I'm right here to stay.
I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend, best friend, best friend. Ananijua vyema, namjua vyema, tunajua na vyema. I'm dating my best friend. Ananijua vyema.